Beats.
Oh baby, mwenzako mimi nawashwa babaya, kiuchokozi ukinigusa gusa mimi haya, watu mtoko mihogo bichi koko, nidekeze kitoto kachumbari kwa kiwiko.
I'm not afraid to die.